famili asanga tutwe kubalazi wange jesura nasulisa omutwe nambuuza ekintawusobwo ngekinkubye ennako omusajja teyabeera mubina namusako nange nemwanukula nambuuza bwendaba ensi eno konze gireka ensenyiza bumaliriko oye nti bbula lya ssente liritunuza abantu ng'ababikire naye nga kozikuŋŋanja nezibeerawo ensobeero giwewula twayawukanya kimanyi nti nno bbula lya nsimbi erimpeseewese sonnabadde n'ekizibu ekinkulungula obwongo baana battu era kati kyendeese be wabeerawo amagezi tukisalire naye omutu ekigungu obya naawe bw'onooba okirabye ojja kunyiga ze mmanyi okwawulamu ebidibasizubula gyeki n'emirembe gye nnunda manyi ekikyamu n'ekiisa ekirungi n'enjoola bw'onootuga omugwambulago toba kantungu abaakulemye n'omuzimbi w'ennyumba toya kisimawo ekusifu teba mu bwenyi bwa nnyumba awako waleetera okuwunya mirembe abato n'abakulu abakyala n'abaami nze basuddewo eggwanga okutuusa lwe mulinko wankyabagabula walumbe kyotukola okutulesa abatabatannayawula nze ndowooza wandirese n'obatulesangawo nga bambi bakuze bw'obeera mazimu ganye mwe bazadde bannange tukole tuti kavula ebibi omunnange tokkiriza kulekawo na lwabiri sebo ogula ennyama ewerako mukyala wafumba abaana bo balye bakwebaze nti munnaffe taata weebalotugulira akafumito balikomba endagala mugennyini nga wakafa envunyuzi kyakumeketa okkirize nti sikuba nsimbi wabula naye ate endagulabyekakafu gino emiranga gy'owulira olumbe bwe lubeera lumaze okukuweta tegaba amaziga ga banno nti afudde obeera obalumye kukamala kubakwoza ku munye ziggweko olufuufuufuufu batunule nga ziraba bawenje byolesa okukulidde waddeyo wabbali mbunyomero abaana babafaani amumanyi amutuwe yeeyeyagaza atunuulira wadde nga babagaggafuge bali mu nsi eno bagoma ate kati ekibiituleka bato amabujje agatannayawula abeeyita abakungu bazibe babafudde embeera eyo gy'olaba nze bwe nagitegedde nti ebintu weebiri n'eŋŋaana okutereka ennyama ngula nkumo ne tulyako nga bunnange bulaba gye buliddagira nga ŋŋenze ekaganga nabwo obulibeera bulaba nti bwe yabangawo twawuuta amasavu abanga olumbe rubbi kati laba twayuya awava guzibu buno beba n'abakabi beŋŋambye teri ategeera byandaayo ne bwolirekawo ezaabu baliddire ttulya zaabu ne bapakiramu empumbu ne babukwasa bubaaba ebyo eby'omugenzi bye yaleka abaakola ebyo byeŋŋambye bebakungu bazirwa ogenda ensinjiweddego abakabi bannaffe kale mwefudde gy'otosuubira kunno omulembe gwa bwamuleka ata abatabatannayawula wadde sikigaana atuleekamu abasiru wenda mawogo okiwulira naye nsinga eriyo gw'otunuulira muleka lyawe yeenyumiriza abaleka emmayiro n'emmayiro agayumba wamu ne faamu zaagate abaana baabwe be bavuga ebyo ebigaali eyo bwosisinkana ngerawo ennyimba kuba gwe kikyokola mugunya bibyo tiwevera ndaba ne buleka ebingi kunobo tebibweyagaza abakungu bazibeŋŋambye munnange be babibiisa befuula ababukuŋŋaanya luno olunaku lwoziikwa mulira bwe babwesooka tikitalo nnyo kubaaba nina ettaka yalyegulira limujje mu nsi n'agenda era nze ne balindekera munaaligula ne ndiwona ne ngula emawogola ewagazi empala nnatezinnayala buno obusengwa yeganga nga n'amayirizo gaweza gwawulira gwennyumiza kyekiddako gyotonnalaba olumala okwabya olumbe buli omu atonda waagabanye gwate abakulu baagambye ebyo ebyavaako olumbe kitaabwe n'azika obukyewunyisa olowooza byendojja ebibaawo kwomala okufa n'otunuulira amabujjeko ge balibbako ebikutuuyanya zaabange mbabuulira lwatu nti bwe ndifa ebyammwe biriba bikomye sisuubirayo muzira kisaako enkakasa alibasensa njogedde eggumba lyoluma ng'ondabako munnange erinja okukumala bino ebirala byenkuŋŋaanya kulibeera mukisa nnyo okubifuna mpozi mukama ng'ayambyeko bannange ne mmala okubakuza kale nno bwe nfanga ne munziika ebyammwe biriba bikomye nze ndiba kitamu afudde nga munywera tebangayo kujulira mwekumanga mu nsonda awo ennaku eriba efungizza ebamekete olukuttaka kuzaala bwe luba mufunanga ekimi wali ne mwesiba mungende mugume kuba ennaku eribe batandise tondo butonde eryotuzi ganaganywebwa g'olaba galiikulangiza eŋŋumba gye nziyegese ku lukuusimba kakasa mubeemu okumanya njogedde bitono biti bibeerere ddala mu mitima ng'omwajjukiza munneewe abakungu bazibe ekyawa buli omu asigala akweka ebintu ebikalu n'ensimbi nze kyemulidde n'ekiraba kyekindeeta amasanyu mujja okwayuya ku luli bwe muliba munziise naawe awulira bye njogera ne kuba bo tiweesunga obubbi bwayaze yange nsaata genva wano kugisala ngende njiryeko n'obwana bwange obutookala obutannayawula kuba nseesobera oba kyo kyetutuuyanya kwogera ebitayambe bwebeerayo abananjagala munnoonya gye bakwesiira mpabula balinziika teriyo bintu byenkwese mpakirira ddala olubuto eya bintu majjeye kyange ngenze basuddewo abangi abakungu bazibwe ŋŋamba ngenze basuddewo abangi abakungu bazibwe ŋŋamba nga muli babiri